VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበያ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጅልቀበ አገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከደ ወርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመ ጀልቀባ ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ኢሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝ ወርዶፋ ጅርተን ደገፈቶ ተከኝ ጃለ ተመዋከሞልተን አራ ዊጣታ ጉራን ደለኩ ደሰገል በረኩ መለማፍኩ ደሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ ጉራን ደለኩ ደለማ በረኩ መለማፍኩ ደን ከሱሜ ሳንከ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ከነዱ ዱብሱ አምቱጁቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ገምታን አውሮፓ ለብሲሮ ሀተተማ ኢትዮጵያን ለብሲተረጥ ኢብሰባሲ
magala gonder kesat taro jidabin simor mi guya sadif turu jal qabamu sadubatu jiratonni marin motuma etiopia fadablisuma biyole sao ganen gidut torbanda bre jal qabame ture formata male tumrame bellema khabra qabate jedame jira akismo simmo labsiero tatama motuma etiopia basiratti obbo bakale garba wanje dan qabani kannenif khabro daf agatumra saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya ammoduf garatu jubetten sindebisa
ሞቱማን ኢትዮጵያ ረኮብ የትከይ ሳከኔሮ አማሂኩፍ ከለብሲ የሮ ሀተተማ ባሲ አሜሪካ ኢን አማንሲፍኔ ካናፍጀች ገመህዱን ደግርቱ ኢትዮጵያ ከታተ ዩናይትድ ስቴትስ ለብሲ የሮ ሀተተማ ሰነቀ እክጤጅርቲ ኤምባሲን ሼፍን ፍነጅሩ ጥሙራ ቶርባን ካና ኢብሰባሴን ለብሲን ኩምበው ጭምሴ ከመርሙተ ኡቤክስ ሴራ ምርጋዋን ቡኡራ ካን ወልገውፍ ያደኡፊ ወለቡማን ኢብሰቹረቱ ጉራካ ኤጅራ ዱብ ሂማን ኤምባሲቻ ኒኮላስ በርነትስ እሱመከነ ጫለቅሰን
We believe that the challenges facing Ethiopia are best addressed by the full range of society the full range of views
ቆርማን ኢትዮጵያ ሙደታጅረን ደረን ሂከሙ ከንደንዳን ህርማና ዋሲቻ ጉቱ ተይፊ ህርማና ያደወን አደዳ ህርማችሴን ዮተይ ቆፋ ኩኒሞ ነሞን ከራ ኢፋፍ ሃለ ኢጃሩን ወልተጂን ያደሳኒ ቲፕሰተን ጅራቹ ጋፈታ ሰነ ለብሲ የሯተተማ ዮካኒሞ ሙደምሱቲን ዮ ገልቹን ገሩ ረክሳ ተውደንዳ ፎያኒ የሮዲዮ አስ አርጋጅሩ ጀጀበ ሰሙ በርባች ሰቱሬ ወልተጂን ሲያሳ አከበለቱፍ የሮዴራ ዳፍ ዱበታ ቱሬ ለብሲን የሯተተማ ኩን ገሩ ሰነ ከንጉፈቺሱ ተውደንዳ ጀነ ያዶቀምና
United States democracy mirganamaf dimoti fakkatan ratti motumma Ethiopia walin addadumma jiru kan mariyat mari cufatata en akkatay qamutin dubata jiran nijiru ibsmila nagaru kamulnat beksifa mekesa isach cimata unille ibsamera dubbiman dimoti ala kagamta europa layro amma Ethiopia kes jiru lalchisun ibsakennani jiran hariron ala kagamticha ibsakennen ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አንጎ ገዲሱን ኢትዮጵያ ከሳ ወለመንታፍ ሀል ስሪት ካናታ አጀዱ አባሙፍ አከኡመ ተውይብሰኒ ኮሜ ኡመታፍ ዴቢ ከኑብጀጨ ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ከከኡምሰ ሳኒን ከንዱበተን ጅጅረምኒ ጋሪን ጉቱማን አከትፉፉጎቹን ሞቱማ ሃራ ዱፋጅሩፍ ባይ ይበርባችሳ ከተኤሌቱ ቀጅራይብሲች እትደበሉዳንስ ረኮ ኡመሜ ፎርማተ ዋራ ከኑፍ ጨውምሰ ነጋ ፍዱፍ ከገርጋሩ አንገውን ormiton sabahimalen woldolen civilif wolumagal qamni imilalatu martinu mari kesatte hermatu geggesu qofa akata ille ubajisera labsinero hatattama debi labsamun hala naganc omsa geggesu balarra kabuse ta'u kambexse ipsigamticha labsichi amma danda ametiro gababa fakkatauf mirgidama herabiyettirata ejru kanin it akasumas gochalen hokkaras akka ittisamu ta'u akka qabu bexera dumarrattis ሚቹማ ከኝ ኢትዮጵያ ወሊን ቀምኑት ቢየቲ ከሰት ነጋን ዋሪን ሰቀቡፍ ጅጅረምን ዲሞክራሲ አከዱፉ ጎጁፍ ለሚመርትኑ ወሊን አከውጀታን ኢብስ ገምታ አውሮፓ ኩንጭምሴ ያደቺ ሴራ akkalakkoobsa Itoophiyaa guraan ala 8/2010 mana hidhaa Zuwaayirraa dhiifamni godhamee fi kaba'an hoogganaan sochii gama kibbaarraa kataan obbo Solomoon Naayyuu, obbo Dabbasaa Daakaaf, obbo Tashoome Dabbabe gara magaalaa Daansaatti konkolaataadhaan namoonni geessan lama har'a to'annaa poolisii jala ooluu itti gaafatamaan waajjira sochii sana obbo Laggasa Lankaamoo beeksisuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Guyyaan gootota har'a Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa addunyaa garaa garaa keessa jiraatan biratti yaadatamee oole. Waggaa 81 har'aa waraanni faashistii Xaaliyaanii Finfinneef naannoo isheetti uummata 30,000 ol gara jabinaan fixuu isaarraan kan ka'e mootummaan Xaaliyaanii uummata Itoophiyaaf gumaa akka baasu ka jedhu dabalate gaaffiiwwan hedduu kan kaasan hiriirawwan nagaa as Waashingtan DC'tti kan argamu embaasii Xaaliyaaniif embaasilee Vaatikaan fuulletti kan gaggeessame yoo ta'u naannoowwan bakka birootillee gaggeessamaa jiraachuu Alulaa Kabbada gabaaseera. Gareen mormituu Afrikaa kibbaa kan haaraa filataman pirezidaantii biyyattii Siriil Raamfoosaa haasaa guutuu biyyaa ka jalqabaa dhiyeessan qeequudhaan pirezidaantichi haarawaan kun rakkoo biyyattii hedduu isa ta'e beeksisuuf karoora qabatamaa qabaachuu isaanii gaaffii keessa galchanii jiran. Jaakob Zuumaa bakka bu'anii guyyaa tokko booda Raamfoosaan jimaata darbe haasaa dhageessisanii cicha guddaa hoogganaan isaanii cimaan qaban faana akka bu'an uummata gaafataniiru. Haasaa paarlaamaaf dhageessisaniin waliin taanee biyya keenyaaf seenaa galmeessinaa jedhan. Kana dura hojjennee jirra, irra deebi'uudhaanis ni hojjenna jechuudhaan biyya keenyaaf jaalala qabnuun kana fiixaan baafnaa jedhaniiru. Haasaa hawaasa Niilsan Maandeelaan jireenya isaanii dabarsanii kennaniifillee waliin taanee ni eegnaa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana barnootaa kutaa Filoriidaa keessatti dhukaasa banameen namoota 17 erga dhumanii booda namoonni qawwee bitatan cimee akka tarkaanfiin fudhatamu sadarkaa federaalaatti qorannaa geggeeffamuuf tattaaffii ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp deeggaruu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Saaraa Hakabii Saanders akka jedhanitti Tiraamp seera gam lamaanii hirmaachis ka dimookiraaticha kutaa Kanitikeet kan yeroo dheeraaf farra qawwee qabaachuu ta'uun falmaa turan senator Chris Murphy waliin illee mari'ataniiru jedhan. Kan umriin isaa waggaa 19 Nikolaas Cruz barattoota 14 ga'eessota 3tti dhukaasuu isaa kan poolisiin amanuusaa poolisiin beeksisee jira. Nikolaas mana barnootaa keessatti namoota galaafate Parkland ka jedhamu waggaa darbe kan keessaa ari'atame qawwee AR-15 jedhu kabitate erga qorannaan geggeeffamee darbee booda. Waashingtan keessaa seeratumtoonni dimokiraatotaa qawwee bitachuuf to'annaa cimaan akka geggeessamu yoo gaafatan rippaabilikaanonni immoo mormuudhaan seera heerarra taa'ee jiru kan namni qawwee qabachuusaa dhiitaa jedhan. Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa waliin mari'achuuf fedhii haaraa kan agarsiiste yoo ta'u rakkoo niwukilaaraa furuuf garuu yeroo dhiyoo furmaati karaa nagaa ni argama jedhanii amanuun rakkisaadha. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan kaleessa ibsa kennaniin hariiroo quunnamtii Kooriyaa kaabaa waliin jiru banaa taasisanii turuuf kan yaadan ta'uu isaanii mootummaan Kiim Joong Uun mariif qophee ta'uu isaa garuu dhaggeeffataa akka jiran ta'uu beeksisan oduu namaaf qabnu kanuma.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti har'aa akka guyyaa 3 turu hojii dhaabinsi mormii jalqabamuu isaarra kan ka'e tajaajilawwaniif geejjibawwan guutummaatti dhaabbachuu isaanii jiraattonni magaalatti dubbataa jiru. Kan waayilli keenya Tsiyoon Girmaa sobsiiste jiraatan magaalaa Gondar tokko akkana jedhan. Sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sochiin jiru miillaan qofa. Konkolaataan socho'u kan poolisii, ambulaansiif ka bulchiisa mootummaa qofa. Suuqileen dhuunfaa akka cufamanitti jiru. Waajirri daldalaaf tuurizimii kaa magaalattii mallattoo irratti gochaa jira. Adabuuf jechuudha jedhanii jiru. Hojii dhaabinsi mormii waamamuunsaa hoogganoonni adda waawii yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka taayitaa gad lakkisan gaafachuuf qofa akka ta'etti Tsiyoonitti dubbate jiraatan magaalaa Gondar kun. Gama biraatiin immoo himannaan isaanii akka adda citu kaajimaata dabre murtaa'eef kanneen gaaffii eenyummaa Amaaraa walqaa'et waliin haala walqabateen hidhamanii turan keessaa Koloneel Dammaqee Mokonniniif hidhamtoonni 10 kabiroon galgala kana hiikamuun isaanii dubbatamee jira. Ka Tsiyoon Girmaa sobsiiste ka Koloneel Dammaqee waliin deemaa turan firri isaanii warootaa Azaanaaw jedhaman akkana jechuun gammachuu isaanii ibsan.
ደስታ ላቅ ያለ ደስታ እንደዛ አይነት ደስታ እንዲሁ አይቼ ሰምቼ ባላቆም በዚህ
ገመቹ ጉዳ ገመቹ አከና ማንዱራ አን አርጌስ ደገይስ እንበኩ አንስተይ ነምኒ ብራን አከስ ገመዴ እንበኩ ገመቹ ጉዳ ኡመነ ማራ በገገመዴ ጎቲቹ ኡመኒ ጎንዶር በገገመዴ ጀረን ገምብራቲን እሞ ሞርሚ መጋላ ጎንደር ከሰት ገገ ሰሜቱረት ጥማ ሂዳ ተቀቡን ከነን ገልሜ ተኮረት ደመኒ ቱራን ነሞተ ሶዶሚ ሸንከሳ ሶዶሚ ለማ ይመናን ሳኒ ከነዳንጭ ተዮተው ከሞሎክሶ ተዋል ዲባ ለማፍ ነመ ከብራቶ ኮ ከነዳንንጭ ቲንተው አቡካቶን ሳኒ ኦባ ማሃሞኮንን ጽዮን ግርማፍ ኢብሰኒ ጅራን አባ ገብረ ስላሴፍ አባ ገብረ ኢየሱስ ከነን ጀደመን ሞሎክሶን ለመን መነዳ ከሰት ኡፈተ ሳኔ አመንቲ አከፍራ ባሰን ድርቂ ሲሰሙ ሬበሙ ለፈራ አርክፈሙ ሳኒፍ እየነ መነሙርቲ ትከዴ ፈተንተው አቡካቶን ሳኒኩን ደበለኒ በክሰኒ ጅራን
ከረጋጅስተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞጂ ኮፒታሉ ትጨና ለብሲ የሯት አተማ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሴ አተሚን አከላለን ከንኤኛ መነዳት ይገለክ ሰመን ኢታና ድረታን ኮንግሬስ ፌደራል ኦሮሞ በበቀላ ገርባ ሰንበተ ደብሬ ከነተም ሳሰከለቲን መርሰሪት ረት ደበርሲን ረት አሶፕሲስ ነቱሬ ቱጅቤቱ ዱብሴ
ለብሲ የሯት አተማ ጋ አክሞቤ ከምቢ ራኮ ከሴሮ ዘኒ ዳከንኒ ለብሰኔ ለብሲኑ አከ ገና ከና ድረስ ቢየ ከነገ ስለብሰኔ ንጌታ ገሩ የሮ ዘነ ቢዝ መረኮን ትሬራ አመገሩ ወን የሮ አማ ከና ለብሲ ከነ ለብሲ ሲሱ ለመደር ክፊሱ ሲሞቱ ማለት ክፊሱ ባየ ዋንጅ ተንበቃ
ከንከና ድራቲ አደከተኤ ሃሊ ሞቱማ ያደሴ ገራ ለብሲ የሮ ሀተተማ ከነት ጌሱ ማል ጀቱስን ሃላ አመጅሩራ እና ኢላልተን
ለከኛ ቲቪ ኦሮሚያ ከሳ በቺፎ ገለኔ ለሞን ከን ያልዳን በቺንኩን ኖ ገራ ዘራ ልማት ገራ ብራት ደማ ፋንስ ኖ ሞቱማ ከነገረ ግዝሩ ታንጎ ዳንገረ ግዝሩ ትንዶ መገለኔ ከያዳን ግራቺ ይመሉ ገሩ አላ አማርግኒ ኦሮሞኒ ዮሐንስ ቀሶና መገጀ ከማጅሩ ግዲራም ኖ ኦሮሚያ ከሳ ግዝሩ ሴራ ከነዲጉ ዳፎቶን ታኒ ሴራ ከበጀማ ኢንቱር ከበቺ ሱዳፊ ያሉ ያከ ጎዳባጅ ብቻን ከነኒ ላሉ ቄሮን ኦሮሚያ ይጃዳት ያለሙ ሰዳተሙ ኩልሲ ሴራ ከበቺ ሱዳፍ ሴራ ዱራን ከበጀሙ ዲገ ምርገ ዱራን ከበጀሙ ዲገ ምርግ ሱዳ ከበጀሙ ሴሩም ቴጀራ ኦሉ ከሱማ ሴሪ ሞቱማ ሄራ ሞቱማ ከሰቲ ቱማ ሜጉቱማ ቴኖጀራ ኦሉ ዳበለ ሴራ ከነ ጂሩ ዳፍ ዮካኒስሞ ኮንኮልቴ ገረብራራ ወጭ ዳፈን ግዲ ሶማጂሩ ምቲ ካናዲ ዲ ዮዱጉ መስሪቲ ታአሜ ኢላላሜ ዩቲዲ የተኝቴሳ ከሶማ ካናኑ ኦሮሚያቲ ሶዳን ነገ ኛጅራ ጀኔ እንቱዳኑ አቶ ዩሞ ማሌ ሞቱማን ካራፊ ኢላሉቲን አማ ሶዳቱ ጅራ ጀዴራ ካናቲሞ ሴራካ ኤጄ ቶክለማ ለፈካኤ ለፍሲ ከነባሲ ቱረቱረ ለፍሲ ከና ከነንጎኔ አማ ገሩ ባሲ ጅራ ካፋ አታውቲ አመስታራን አካ አገይቶ ሞቱማት ሞቱማን እናንተ ደብሳ ቢያካና አኩመድራት ትፉፍሲሳ ድርና ካና አኩመድራት ትፉፍሲሳ ሙምናነን ወጂያ መጎደማጅሩ ከነቶ አዳ ኡመት ብልሱማዳን ቢያካቴ ሰሶኡ ደንደው ተከናናን ተዋዳ የዴካና ያዴራ ወተወቴ ኩንዋም በከገው ተይነት ሙለቱ ሞቱማ ኡምቲዩሞ አማኔ ሃሉምቲ ፍርና ሀቃብ የከነገሰ ቢየፈማ ስለዚ ፍሪንቲ ከጀዱራንካይ ይደምቶ ተወይተ ገድለት ሳጅሩ ከነቲ አራገረ ብራሞ ድሬ ሲያሳ ከነ ቤብሴ ድትሱዳ ፕላስ የሮ አጠጠማ ባሱንሳ ዋን ወልፋለ ሲከይት ከነቲ ምለቱ ከናዚ አን በከዛ የደሲ ከነ ህንፍረዱ ኡመንዚ ከነ ፍደቴ ይፈከናት ነጂራ ወልሳ ዮሐን ንገሳስ ደበርሲ ከነ ጋጀዱ ኩዳቺ ዳፍላሉ ዳስ ባይነ ረክዛ ከኛ ዲካ
ሞቱማን አሜሪካ ከራ ኤምባሲ ሳፍንፍኔ ጅሩቲኒ ኢብሰባ ሴራ አርጊታኒ ቱጀኤን ያዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ ሩሃተተማ እንባሰ ኩን ጭምሴ አከኒ በላለፈቱዳ ሀገምዲ ባቀባታ የተኒ ያዱ
ዲባ ጉዳ ዲባ ጉዳ ታባ ሞቱማን አሜሪካ ሞቱማ ሰልጣንቲ ይሳ ከናሸከኑ ማን አባሲ ደካቱ isisan amma baasat kun ibsa isaan duraan baasaaf turan irraa baay'ee addaa fi isa jaba ta'ee kitannatti mul'ate. Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu gargaarsa kennuudhaanis haa ta'u liqaadhaanis haa ta'u karaa adda addaa akka mootummaa Ameerikaa biyya kana qabee kan jiru immoo jiranitti hin fakkaatu. Kanaafis dhiibbaa ittoo qabaata jedhee himamama.
Obbo Baqqalaa Garbaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Hayyee naa galatoo.
Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebi'u Obbo Baqqalaa Garbaa waliin geggeessine kan sanbata dabre maxxansame fuula feesbuukii keenyarraa akkasuma immoo marsariiti keenyarraa argachuu dandeessu. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareeda 2:46 darbee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee galaana gaarumsaa kan sin hafeera ittiin bohara. Galaana Gaarumsaa walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mareen dhiheenyaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADENiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeessame waliigaltee irra tuunga'in beellama kabira qabachuudhaan xumuramee jira. Itti gaafatamaan dhimmaalaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN mareen geggeeffame kun waldubbii taanuuf kan karaa saaqu jechuudhaan VOA'tti dubbatan. Qaamolee lameen kan mareechiisaa turan bulchaan kutaa bulchiisa Gariisaa ka Keeniyaa Abdii Koraanee mareen torban dabre geggeeffame kun ka mareewwan bara 2012 irraa jalqabanii geggeeffamaa turanirraa addatti kan ta'e kan fooyya'insa qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Sanbata dabre immoo dhaabbatichi jechuudha addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN dhaloota OGADEN Keeniyaa jiraatan waame waa'ee marii sana itti dubbatee jira. Kana laalchisuudhaan Daawit Galmoo gabaasee jira.
Addi bilisa baasaa OGADENii fi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa erga jalqabanii ganna 24 guuteera. Kana keessattis yeroo 40 ol ga'anii mari'atanus haga yoonaa waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Mareen dhiheenya kana guyyoota 3 keeniyaatti taasifames beellama birootiin xumurame. Marin Kamulina Mini Kun Barakura Sagal Sagal Temisa Detias, Adech Teka Tureoto, Barakumala Mafurama Akarat, Jarsuma Mutuma Kenyatin, Lafajal Kabamera, Dursa Marikana Kantan, Bulchankuta Bulchin Sagarisaka Kenya, Obuali Korane, why Marikana Yud Button?
So this is what happened now. Was not the full scale talks where all the delegates
ammo antite mareba kabotni olano garela meni gaggesan uto intani namota garela man ergamani walgeitanu falami jesuf dufanida garela menur namota afura furtuturani akuma bekamu jalqabarra kase dimme walabu masiasa kana genya dinegdefi kabin simirgana momma ijo mari ture eye egana nibdada full ratis akawli maretan qamlin kullamen Lima mereka na ilalchi sis adibile sabasa au garden sambata Kenya titilatuta au garden if wae mereka na ifagod ejira. Mereka na ratika irmata ni turan itiga fatama ni maala adibile sabasa au garden obu Abdurrahman Mahiri Urbatan.
Well, this meeting was an exploratory meeting. There was a focus group.
Marekun yada wal jijiru kan gagefa mir. Garela mainurra na mota filaman tutjiru. Lutise gai jenno Kenya wae topia kesuma wae au garden maala kata imne fijira. Motumani Topias Imana Genyo Garden Lchise Ejenu Sanu Hipsejra. Eganutis Malakabarban Mbeku, Isan Malakanu Rabar Baden Nibeknanuti. Kanarati, Kanuti Adawal Jijire. Garu Yadamarekana Walip Surati Rakot Ture. Marenku Nega Wanitifuta. Partimor Mitune Dun, Motumawalin, Mareta Juru. Mutimo Partimor Mitualinis, Motuma Fanas, Maregu Kamna. Marine Engad Latonu Garden is Nairobi Tyson Ratti Latano Garden, Maria Dibili Sabasau Garden, Motumaling Wuchajuru, Midamar Latot O Garden, Yambisaj Chudan, Dubate. Marine Kamulila Menikun, Yatinika Gifa Majedamus, Yomakate Garu, Wantima Menjuru, Itigavataman Imala Dibili Sabasau Garden Garu, Buahala Finfinetita Ajuru to Maria Geri Kenya Mutes Sajedan, Motumani Topia, Hagayona, Wai Marega Gifa Mikana, Wanted Batinjuru, Kabasarado Sagal America, Kalmodite, Nairobi.
Agifatota Kenya ammo gara qopi Kenya tanutti ceena namota torban dabre kessa manai da motuma Ethiopia ti galakki saman kessa aga tokwa subsidine di sungenya ni adatama arammo shamare caltu takalaf obbo badasa tola desina yero jalqabati wagga kudandura idamu shedubati caltun jallane turbise
jalqaba yero hitamu kuma la makabashat
yeros baratu damo malidat
Eh,
sabarat.
6 kilo.
Mal barat aturt.
Political science.
Wagame kafa.
Kafa.
Jolene rosa na siduka kaba manjuru.
Jiru garu jolene na bekumiti.
Imanan siratit iate mal ture. Rosan.
Iha gen yegzat na politika andinat menkat. Tokumasiya sabiye toko. Bunan bore sujanjo nasi balamitri.
Ati mokhe sarka kabla turte sakan.
Lekke bonka boner ke kessa
ragan sirati de atera
ragan qabeni menni musti hundum tu jaruma wante e ragan qabeni ofumasani namen meto ofumasani namen musti belli satu komeli wagan ku dele menet kimustai
sana boda wagame qaydam
wagga sedet ni qemitti ifa maga fetuti be imotu man ifa masifa godu denna wani belli sin qabu ifa manga fetu de wagga sedet fite ak Saya mana terlepas bau nafasri. Ia sama gasa cuan di desa ini guia fatamishan nafas kita ni. Wajah desa guia fatamishan. Ia sabo di mana ikan.
Jadi ni mua ega jalk abde boda mua ilam mata hit amu ke social media kani mu. Ia sabo dah na hit amu fi. Saya dura gat ifam tegidu amam ala tur tejacun hit ada al.
Jasa desa. Karena boda Sudan de man terhodis. Sudan de man justru, ini sama kan gafat cuti pe amas dekik, estraden te lenji, ada bilisuma orang mau cuti entah, jadi ni amas cuma nara nara roti banani.
Barakam ke segakun?
Atau itu pasti kumelama segar.
Ini mana nara ni mau malah?
Shorok ke suma? Ini macam ni, itu mula mesti bela manu tuanjuru ti amam monan de.
Isakan apa? Mora gafat roti esang kabu?
Rajang kabin ufumat. Jika kita tu kuni jamu walu macam. Wan raja naranjres, bini sanjat ame jenu tu lega dulu. Raja tu kumane? Raja itu sago pesatu, nanjat ane ni mesti. Sabo deh raja itu sago sambil lama ni dulu. Wan tikun jidu tite ejuju.
Garu ana kasiru fe jidu nabas tetiad deta?
Eje, ya deh ramalif. Ame sotchin orang yang kiri seti kerongo sajuru. Bayi wan abdi nama kini wan tif. Kalau kena tif kumane tenugasan ejan tu.
duraan waggaa 8 hidhamte amma ji'a 11 jette kan koo kun maaliif mana hidhaa ta'ee jette of gaafattee beektaa?
Of gaafadheen beeku maaliif deebiisaa beeka? Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'anii argamuun qofaasatti yakka guddaa waan ta'eef nan eegan ture yeroo hundumaa. Ana duwwaa waan sun ta'een ijoolleen Oromoon baay'een mana hidhaa keessa ammallee kan dararamaa jiran jiru kanaaf beekama.
Amma ijoolleen ati dhiistee baate baay'eedha jettee yaadda?
Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf dubartoota sabboontu Bayyana kan jedhamtu mucaa shaashamanni simannaa baay'ee salphaa ta'ee ragaa tokkollee kan hin qabaatin tokko isheen jirti. Lammaffaa immoo Haliima Abdii yookaan Biiftuu kan jedhan ijoollee baay'ee xinnoodha. Waggaa 18 gadi ta'u umurii ishee ta'ee jiru akkaataa heera biyya kana faalleessuutiin hidhaa umurii guutuutti murtaa'e ammallee mana hidhaa keessa jirti.
Eessaa qabamte seen?
Harargee irraa qabamte. Ijoolleen dhiiraas immoo waggaa 10 ol mana hidhaa sana keessa turan baay'ee jira umurii guutuu. Amma har'aatti kan mana dukkanaa keessa jiran kan akka Injiinar Massin Abbabee, kan akka Faqqada Abdii Saafaa jiru, Amaanu'eel Gammachuu, Fayyeeraa fa'a, Massin Ittaanaa fa'a, Sarana Teemaana amma maqaa isaanii yaadachuuf kan natti ulfaatu. Qaalitti baay'ee jira. Ijoolleen an dur beeku. Lakkoofsi amma hidhamaa isaan hiikaa jiranii warra hafan wajjiniin yeroo ilaalamu waliin argu baqqa. Baay'ee nama muraasa ba'e.
Achi keessatti wal argitu garuu?
Wal arguun akka tasaa jira. Al tokko tokko lafa mana yaalaatti maal wal arguun jira. Dhiiraaf dubartii wal arguun hin danda'amu. Dubartii wajjin wal arguun danda'ama.
Namoota eessa akka ga'an hin beekamne, eessa bu'an jedhee namni barbaadu keessa namachitti argite qabdaa?
Lakki hin qabu.
Isa duraas ammaas Qaallitti ma keessatti hidhamte?
Maakilaamis Qaallitti.
Amma gad jireenyi kana booda akkam kan kee?
Jireenya kana fuulduraa egaa Waaqayyo beeka.
Dhukaa qabatanii argaman jedhamuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1999 jechuun waggaa 11 dura kanneen himataman namoota shan keessaa tokko katee badhaasaa Tolasaa torban darbe hiikame.
Adabii natti murame hidhaa waggaa 18 ture.
Galmee tokko irratti kan himatamtam nama meeqa turtan?
Nama shan turre.
Shanan keessa nu baatanittu?
Shanan keenya keessaafi tokko waggaa 11 murteessanii. Waggaa shanitti deebisaniifi namni murtii walii galaa. Namni lama immoo murtii isaanii waggaa 16 ture. Namni lama immoo anaafi baacuun immoo waggaa 18 muran. Egaa inni tokko murtii waggaa shanii fidhatee bara 2003 bu'aa irraa hiikame.
Maqaan isaa?
Daaneel Bultii Galaan jedhama. Girmaa kan jedhamu tokko immoo.
Maqaa abbaa isaan beektanii?
Jaalladhe Fittimeen Dandaa. Waggaa 16 ture inni immoo bara 2009 dhiifamaan ba'e. Tokko immoo Taliilaa Roobanee kan jedhamuu fi kan waggaa 16 murame amma ji'a lama tafaati. Engadda yeroo nuun baane nu biraa hafee ammayyuu manuma Adabaa Qaallittii jira. Kan biraan egaa anaaf baacuudha. Nuti immoo engadda gaafa dhufanii nu haasofsiisanii mootummaan dhiifama isin gaafatee jira. Dhiifama gaafatanii hin baasuu nu yaa'inu. Warra dhiiraas hoddomaa himata keenyaan kan himataman nu gaafatan. Jennaan nuti mootummaan dhiifama isin godheera jechuun miidiyaadhaan nageenya irra bare dhiifama gaafachuudhaaf yeroo qabnu jenneeti finnee gara mooraatti nu deebisan. Achi booda gadda gaafa roobii immoo erga warra kaaniin gaafa amma duraa baasanii bakka leenjitti geessanii immoo nu baasanii roobii nu baasanii immoo galma keessanii oolchanii kana booda nu gadhiisaniin.
Isin warra dirribee ittaanaa fa'aa sana dura moo booda?
Isaan dura kan hin qabamne.
Isaan dura qabamtan?
Nuti murtii nutti murtaa'e waggaa 16 hidhamnee baanee irraa gammachuun keenya kunis egaa gammachuu maleedhaa keessaa ba'uuti malee wanta nuyi kanaan dura qabannee taane yookaan galmi keenya ammayyuu galma hin geenye kanaaf itti fufna. Amma ammaatti warri baane kun murtii keenya warra fixachuu geenyeedha. Waggaa lamaa gadi warra qabnu amma ammaatti kan baane hin gaddachuudha. Ijoolleen baay'een kan nu biraa hafan maleedhaa. Qaallitti mooraa lama mooraa tokko keessa namoonni umurii qabaniif kanneen dura qabaniif mana dukkanaa kan jiran jiru. Kanaaf warri sun immoo dura qaban uummatni isaanii jedhanii kan hafan waan ta'aniif ammallee uummatni keenya namoota kanaaf qabsaa'ee akkuma nuun nu baase qeerroon keenya akka inni hidhamtoota mana Adabaatti itti nu biraa hafan kan akka isaan baasaniif dhaamsa koo dabarsaani.
Shamarree Caaltuu Taakkalaaf Badhaasaa Tolaa galatoomaa jecha kanarraa kanumaanan xumuraa jaallannee gammadaatii nagaatti.
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga saa 3 meter bandi 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 15700 85 irratti meter bandi 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kiloohertzii 11110 11130 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.